Uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya korera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura. Mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya RBC harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura, kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye, gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye. Gusa bamwe mu baturage bo mu Karere ka Rubavu mu Murenge wa Kanzenze mu Kagari ka Nyaruteme mu mudugudu wa Kabeli bavuga ko nta bwiherero bafite, ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero. Uyu ni Mukamana Liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make. Twasanze uyu muturanyi we adahari.
Nda mugabo afite mbega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe. Ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero, ndaho bamwubakiye yarabukwiye, kuko yabona afite imbaraga zo kwiyubakira aba yarabwubatse. Ajaga aho izindi wese ziri, ajaga mu bwiherero bumwegereye.
Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda.
Kibazo kiri kuri nyiri wese, kuko ayikoze wese yaba neza. Ntabakunda ko haja bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo, nta ningo ku gasozi, kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara, ntabwo bikwiye.
Nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60, afite ubwiherero buto cyane.
Oya, ni ubusobozi buke. Nongeye ko ndi muno mu nzu njyenyine, ko nabonaga ntaho naje kwiherera ngatereza bakakanzinga zingira si none waje kunyamukwa abandi kabiri gatatu kane. Ni nabonye ntabishoboye kuja mu murima gw'abandi cyangwa nje mu anje kandi ari mu murima ari mu myaka. Nagatereje ngamu barakazingazinga bakagira nk'urubo. Ariko nanjagamo none sinihishemo bambona ngo nuko ari gatuhari.
Icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kuba ku bwiherero, ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ukwimakaza isuku.
None si umuntu avagigaragaye umuntu bakazana ni bakavuga ati njyewe ndago ndirwa ndi kuyakubaka amawese ati leta izanyubakira leta yamuhera zibati akumva ko yagira uteko yakubaka yira y'ibiti y'ibyatsi imeze kuriya.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye.
Hari agace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero, ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imigano idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka, hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya.
Ku rundi ruhande, umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba Dushimirimana Lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose. Gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere dutandatu turimo Nkombo, Nkanka, Nkungu, Giheke, Gihundwe, Mururu, Bweyeye na Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke harimo Kanjongo, Mahembe, Kirimbi, Macuba na Gihombo. Mu karere ka Rutsiro harimo Kivumu, Mushubati, Gihango, Musasaboneza na Kigeyo. Naho mu karere ka Rubavu harimo Cyanzarwe ahazwi nka Busigari, Nyamyumba, Gisenyi na Kanama. Mu karere ka Karongi ho harimo Gishyita, Mubuga, Bwishyura na Rubengera, mu gihe mu karere ka Ngororero harimo umurenge wa Kivumu gusa. Icyorezo cya korera kiganje cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere, ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura. Rero yatwishime Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.